Mama.
Studio,
karibu.
Karibu ma.
Come in,
ma. How are you,
ma? Mother.
I'm good. Right.
We want to talk about the album and all that. So, yeah, karibu hapa kwenye mic leo kwanza utimbe. Rosa aliniambia unaimba.
Ah, sana. Tena na experience kubwa sana. Yeye ndo ameniinspire.
Hey, mbona mmenistukizia? Nitaimba, niko naimba sana. Kalikuwa katoto ka aibu aibu, kanaonewa onewa, kanakuwa kama kanaogopa. Yaani hata siku anajua kanaweza kuimba sana vile. Ameingia bafuni. Hata ka huko anaimba we. Anaimba, anaimba. Aenda nje anaosha vyombo, atashinda na vyombo hapo anaimba imba nyimbo yake. Kwa ndani unasikia ni muziki tu. Baadaye namsikia naimba imba tu. Kuna watu wanasemaga, Rosa anaweza kaa nyumbani akapika. Lakini Rosa ni mtu mzuri sana sana sana. Ana respect kila aina ya mtu. Alafu ana huruma sana sana sana. Alafu anapenda kusaidia sana sana sana. She's very kind. Sasa hivi hata akisema yeye ni goddess, kweli unaona kulingana na kazi yake ilivyo. Kwa sababu anaweza anaonekana, yani dunia wanaona. Alikuwa napenda sana kuambia, in everything you do, put God first. Ni mdia za Mungu Mungu tu, kwa sababu naye alikuwa na hiyo interest. Kwa hiyo ikatokea. Paka sasa hapo amefikia. Sikuwahi kumpeleka music school. Yeye mwenyewe tu amejitoka, ameenda sessions zake za studio na huko huko akalani mambo ya music, na ndio huyu sasa goddess. It's Rosary.